Yeah. Ik kom met een finest. Check it out, yeah. Wanakudistu kwamba unakunja, wakati ushawachuja, wanataka koko kuja, hawamini tu yako hiyo mikwanja, wanawaza tutajanja, mabaya yanze vuja. Kwa kibawa ndo umepata buku yellow, wanataka vae kakurode bello, watupia midosho na ndala za buku yellow, ukikutana nao usiwape ata hello, mana wanataka shobo. Where to balance is a shobo. Hakuna chesa mbali unga robo. Ipo siku tatobo upige tobo. So vimba, vimba, vimba. Msela wangu kitawe vimba. Vimba, vimba, vimba. Dada angu lechakawe vimba. Vimba, vimba, vimba. Msela wakitawe vimba. Vimba, vimba, vimba. Dada angu lechakawe vimba. Utane kuta klabu na kasimu kanokia, wanakaita tochi sindo haka natumia. Afsi na muda na waini na izobia, maji yano akunyo sindo haya na ringia. Kula kepe miugali, hiyo ni dhara kukudayo na vara bakali. Nilipe nisepe misi yuka ni gali, izo show off af kumbo dalani. Chochoto licho nacho wecha kwako mzee, wengine wanamtaka Vanessa mdee. We ukitafuta ukipata shere, walo sono noma we achatu unge. Mana wanataka shobo, na we balance is a shobo. Hakuna kuchelewa unga robo, ipo siku tatu so wapige tobo. So vimba, vimba, vimba. Msela wakita we vimba. Vimba, vimba, vimba. Dada angu lechaka we vimba. Vimba, vimba, vimba. Sela wangu wakita we vimba. Vimba, vimba, vimba. Dada angu lechaka we vimba. 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 Vimba.